kulan loogu hadlayay saameynta ay waxbarashadu ku yeelatay isticmaalka baraha bulshada ayaa lagu qabtay magaalada Baydhabo xarunta gobolka Bay. Kulanka ayaa waxaa soo qaban qaabiyay ururka Garab Walaal, waxaana goobjoog ku ahaa mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, waalidiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Ugu horeen gudoomiyaha ururka haweenka Koonfur Galbeed Soomaaliya Faadume Isaaq iyo gudoomiyaha dhalinyarada Koonfur Galbeed ayaa ka warbixiyay ujeedka kulankan.
Barnaamijka waxbarashada lagu hadalo sida waalidiinta oo niskiro email eray u soo bulshada ee waxbarashada shay qaalin ee walaal fadhiin waalidiinta iyo macallimiinta intii iskirnaadaan si oo walbarashada iyashu ogaadaan walbarashada lagu foolan barana ee la ohin dhoole ee si gabdho hadana walbarashada sanadkan eeda zaaidan nagadan waalidiinta gabdho dhaleen walaal kala taleefaday si oo mail eray u soo gabrosho hiraabtii jukudii hogalay walaasha korsadan gabrosho mail eray walbarashada diraan macnaha aan erna walaalisayda walbadan oo wacyigelin ee lagu soo bi geeki maridi jahilnimaha ay tahay gabarta idalla ka reebo jari meelka walbarashada diri jari maadaama oo walaalasa wacyigelin badan lagu soo bi maadaama hada gabro meelka buu ku sareeyaan oo mail eray u soo intaas dhan wacyigelin badan ee waalidiinta ee bulshadii oo ka tii ee macallimiinta ee malaaq dadkii dhon isla wada kaheen
tawbarasho duuma walaalaha si ay ahaa ururada shal duuma ee magaalada Baydhabo sida isxilqaanka ee ka shaqeeya tawbaradaas markay qaadadeen ula jaanis liinsay in la dhirigeliyo iyo naftir shab walaayo la habar in bulshada kala sii deersiya walyaro oo walisay marka walaay hoolugaasiiti ay ku qowda fadeen dad shalay ba marka isxilqaanka shaqeeyeeno wadankan de ka hormariyaan geek hoob walyaro oo meel raay beese la sii oo dalka ka hormariya leer marka walay umaleysa inay oo si la fadaa isku sii faylinayo hoolaasiiti qowda
Dhanka kale waalidiinta ka soo qayb gashay kulanka ayaa dhankooda ka hadlay muhiimada ay leedahay waxbarashada
gruubkan oo barnaamijkan weeyda amaha sii ee sida malaa'ig horta in sheegay dadkugu weyno hoolo lan sheeg korowalku qabado kor geeka dawladdi fiiriyas oo talad galantii lagu lubay korontadi fiiriyas haddadu waayt walbarashadi haddadu waayt iska dayan waan kuliyo biyoogin haddadu waayt dawladdu isku roog dilema ma duumaa yab dad kale ka dhagada dhagan magaagani haayan dhagankiin dad kale weeday walaan han farag la tembelili walbaasale ila aruriyay ila waa ujeed kale bal kuli barnaamij kale jar meel galal ku haysad madun un otelada korno dawladaan un toortay intelias ilaahay na deersi un oo dadum mun dhorsana dawladana wala un hadigay ku bareefada nin arqaladeeyaano korontan haddadu waynay bi in haddadu waynay walbarashada in haddadu waynay nasiib dhor jar to ah may waa walaan waqtiga hablaan kasi guligay meel maamo bbc wali la fishaagay madib mobelun dariiban hormuud wili meel aan dhisine inta galaasi madaxweynyaal ku adaga jaraan galeer bbc la fishaagay ma eeyna la riganaasi walaal jaamarkaas aan la hawadi wallahi kubaran de qoboron fadhaatay adduunyada la kubaran degay la ka arqaladay muslimiinta maskantii oo yaalku muslimiinta la ka arqaladay waahay marka ana anfiir sadahta kaamilka una de awlaada eedayaan madi un meelo seeno un galabti tukuno masalaadi tukuno walkaas ama tan inta kitab ku qaadanay jizaag oo xisab ku hada akhrifani mobile ka furani oo kuma hakadi barnaamij sheelan hadda akhwaano unugi od ilaan tan roogdoba barnaamijkan meelisaday owlaadi yar may nagadaan oo maskantiyo maab in deerin walaas
ugu dambeyn gudoomiyaha ururka Garab Walaal ayaa ka warbixisay sababta keentay in kulankani la qabto
kaas oo ay la gaadalay caqabado badan oo sheeno kor in ciyaal difaatarnaydaan mise walbarasho waayaan mise walbarashadi la ku ogiye iyo macnaa aan banaan u baahan iyo caqabado oo yool la too social media marka social media kulay siduna ognamay waha la walba si uu ku faa'iideysto laakiin ciyaalka yar yarka oo under age ka ah oo iskuulaadka dhigayaan daadiyo eedan yarta caqabad weyn ka kulmayaan marka muhiimadaana may baahaytay inay oo social media oo caqabada ka yaa walbarashada nisamee la raayay in faa'iido aan leeyahay hadii oo caqabad kale ayaga leeyahay walbarashada sidee loo ku horseedo kara sidee oo macnaha in la niskiiro kor waalidiinta iyo maamulka iskuulaadka iyo ururada bulshada qaban gunaada koraan doorka iyo kale yimaad oo aanay odayaal dhaqameedka mise elder riska ee caqabada bulshada iyo kale yim doomaad laan nagada dhiniga walbarashada